nataka zeze. Penzi lako la thamani, tanashati jamani, usiku silali, na kupenda zeze.
Kama wanipenda,
unipenda,
mungu ni zeze. Nikilala kitandani, zeze la nibebeleza. Kama wanipenda,
mungu
ni zeze. Nikilala kitandani,
zeze la
nibebeleza.
Oh yeah, oh yeah. Mayungu sitaki, zeze langu silipati. Mapepe sipendi, mapepe sipendi. Penzi langu burudani, tuwapo kitandani. Zeze langu manani, zeze langu manani.
Kama wanipenda,
unipenda,
mungu ni zeze.
Oh no.
Nikilala kitandani, zeze langu bebeleza.
Oh yeah.
Kama wanipenda,
no, no, no.
Mungu ni zeze.
Oh yeah.
Nikilala kitandani,
zeze langu
bebeleza.
Oh yeah, oh yeah.
Sitaki, silipati.
Vipi sema basi unanikata, mpenzi zeze sema basi kabla jawa bala. Usinlete mapose njoo kwa mana sana. Punguza goz goz machizi watakushanga. Kama unanipenda njoo ni mbe rollerby. Njoo pige zeze tucheze tupaf tuwe high. Wanga wakisema nadhani usiku atalala. Zeze napigiwa mjanja, zeze pigiwi fala. Kama unanipenda kanunurie si watari. Kama uko tayari twende home kujivinjari. Jemo na TAD ndana sauti ya dhahabu. Niso ongeza bidii wewe kwangu ndo jimu.
Kama unanipenda,
unipenda,
mungu ni zeze.